Christmas Day. Happy holiday. Tufurahi na tuimbe. Tucheze cheze. Tule tunywe. Tufurahi na tuimbe. Christmas Day. Happy holiday. Tufurahi na tuimbe. Tucheze cheze. Tule tunywe. Tufurahi na tuimbe. Tualike marafiki wote, ndugu wote. Tule tunywe na tucheze. Tucheze cheze cheze cheze. Christmas Day. Happy holiday. Tufurahi na tuimbe. Tucheze cheze. Tule tunywe. Tufurahi na tuimbe. Christmas Day. Happy holiday. Tufurahi na tuimbe. Cheze cheze. Tule tunywe. Tufurahi na tuimbe. Tualike marafiki wote, ndugu wote. Tule tunywe na tucheze. Tucheze cheze 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 cheze. Cheese, 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 cheese.